taku ingoa ko Ngārui, taku ingoa whānau ko Everett. Pene he hatera ingoa ko ia tera te ingoa i whānau mai ia hau. I whānau mai hau ki Pamapuria ki te Pātū. I reira ho ki taku pumatua e mahi ana, kei reira ko tūpuna no te taing, no tuku tanga ki te toru whāpia tau, ka neke mātou, aku mātua ki te kaonohoi, nā i reira hau e te haka tupuhi aki ana, ai. Tu mātou pāpā i tupu mai e ki te kao. He hanga kai he te ahua. Nē, kai he tona ahua. Engari marama i ki te korora Māori. Pai e ki te korora Māori, te korora Pākehā. Ngari no tuku whai, tana tupunga mai i Pātū, a kuia te ra te reo, ko te reo Pākehā, nē. Ka noho hau ki te kau, a mātu, tō mātu whānau ake, huri kau i korora Māori i te kāinga. Ngari i rongo, kia hau kuia te ra te mea i mōhio ki te reo rā, nē, i rongo. Iau e noho ana me taku tupuna, i te kau. A aia hoki, he kuia kororeo Māori, a hau, kororeo Pākehā, noho tahi māua, engari i mōhio hau e pēhea mai ana. I ana tohutohu, ni? Ngā tohutohu titiratu te kanohi, mō he tau e jiri ana kia hau, e hari ana kia hau, me te ringa, mōhio hau, ka mōhio hau, ka hakarongo hau, ka haka honongia hau te reo rā ki ngā mahi o te ringa me te kanohi, ne? No, i mōhio e hau, ngari, mataku mōhio e, ano te ai, te tūngau mai, ko mōhio e tika ana. Te ruru mai, ko mōhio e he ana. Te rā āhua, ne? Te ruru ma te mātenga me te kupura kahore. Nē, ki te ahua te heramoi te kupura, ko mōhio koe e te kahore rai. Kahore? 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 Nē, ko te ahua te reo rā, ko taheno kupu, ko mōhio koe te ahua te heramoi o te kupura me pēhea, nē. Ai, nā, peni au mākene, ko kaumātua hau, ko mōhio ki te kororo Māori. Ngari, āhua tēnā kororo Māori e rarapatunana taku ārero, nē? Ngai, tika hao te rarapa te ārero ra, hona ka kore no kiwi e kaha ki te kororo Māori, te take ko kataina hau. Nga tuku hokinga mai ki te kāinga ai te matenga o taku hoa, ka hoki mau ki kaitāia, ka hoki ki te kau, ka timata anau ki te koro Māori, ai koro Māori tunu nei. Nē, māra mātu ki au i e te hitama ki te hakapua ki aku whakaaro me koro Māori. Nē, ki te timata kone ki te koro Pākehā, koro ki te uku hoemena. Oh, kia ui ki tēnā, nā. E aka putani tona māturanga i te koro Pākehā. Uri kua ki pērāna, nē. Kona, ko meo, e koro Māori hau. Kia pērā kono, ko meo e tei, oh, kei tēnā hoki tarape pēhana, kore mātirunga e pēhana ngā kōrero. Mōhena koe pēhana taku, te tinga o tērā, nē. Te āta koro Māori mai koe kia hau, a haurai nei kia koe, ko marama koe, nē. Ngare ki te tarapepe here te reo. Menoko te kupu, the brain's got to keep up with everything, nē. Nā, kui a tēnā. Ai. E tahi kupu hoki e kore marama kia hau. Te tahi ko te depression la. Hore kō mōhio he hatera kupu. Ka pāmai te tahi nā he māwiwi. Ko kore katau mōhio e ahana hau, e ahu pēhe ana hau, e ahu mai anau hia. E kwa ngā Anga hi aki te. Pō he he, pō hau hau. Te āhua, ni, te āhua. No muri ka marama hau, i pēhai pēra ka ai. I te take o te āhua o te mate taku hoa. Mōhio hau, e darurarana taku hine ngaro. Ko mōhio hau. Ka hereu ki te marae, i reira hoki e rarangana ngā wāhine, ngā kuia. Ngāri mōko, ore kau oko, hakaarorotanga ki te raranga. Ore kau. No te tahira ai heere tū ki te marae. Ka kite te wahine nei taka me toka kōhera me tāngua. Herana tāua kia me te kruwa mōhua, ngāri heere me tāua. Ka heere māua. Ka heere māua ki te bluff. I reira ka kite te wahine nei, ngā te kōtira nei, wahine nei, ngā kōrari e tupu-tupu ana. Ore ko mūhio e, he kōrari ana te kōrari, he kōrari ana te kōrari ni. Rena kia, well, koe ana tira te ahua tira wāhi, koe ana tira te ahua tira wāhi, koe tira te ahua tira wāhi, me ngā kōrari ni ni. Koe me, oh, lovely flex. Ka tangi e tana nei mimi, oh, nen? A hei anau te kuti pete, oh, ai, o kouki wei mōhio ana. Ka kuti māua ngā kōrari nei. Taka mete, oh, show me. Ka timatau ki te kuti ngā kōrari nei, ka rongo hau. Ka rongo hau, iawe kuti nei te kōrari ra, te tahi penera te wāhi reo o te tapahinga o te kōrari ra, ne? Ki te hera koe, i te tapahi kōrari koe, ka rongo koe, ka mōhio koe pihana te anga o taku kōrero. Te paihio ki te tangi o te meara, kua hawe, koti koti, te paihio ki te tangi, ne? Ka hoke mai māua, tainga me ki te marae. Oh, hau atau me ngā kōrari taku hari, ne? Ko whai taonga hau marātu. Tō rātu hari te kitinga mai. Oh, pai. Thank you, ko. Pai tēnā. Ngāri, te tini haere ngātu te ngā kōrari nei, ne? Te teite wahine ka mami kia. Hei, kawa koe mahi tēnā mahi. Hara tēnā te mahi tika. Ke haere koe kuti kōrari, ka hoki mai e. Mēna koe māu e mahi. Ke haere koe kuti kōrari, ka hoki mai e, mēna koe māu e mahi. Ko kreo mōhio me pēhea ne, pēhea taka utu. Taka mēmiki, a koe iai ana noho, mahia. Kreo mōhio e pēhea maina te kōrara, mahia te aha me pēhea te mahi. O kōkio mōhio ana. Ka mea tēne te wahi te kōturi i heri ni me hau. Can you show me what to do? Ka mahi e hau. Ka mahi o pai hoki taku mahi. Ka oti mea tēne, they're all finished. Me pērā no taku reo ne. Ta mi ka haure pai tau mahi engari i te kore haka tikaina ka maumau, ka moroke, ka maumau. Ko hou mai te tai kāringani i kiau ki te waini ra ni. What next? Ko hau tēne. What next? Ka teka mami kia, me kōhue. Oh, he homa, kōhue inge te kōrari. Real weird ni. Kia kōhue inge te kōrari. Nā te kōreo ki pērāie. Nā te kōreo.
a method of the culture.
What do we do now?
Oh, head a mocket to it, Capra? Mitty, why, nee, your corpo put away? Nami penny, ah, come my here, Capera. Oh, pie hooky, nee.
Ah, hold on, yaki, while we do it, cry, come morrocay. Come morrocay?
Tell me, oh, cowley, what a corner to my hikiochi.
Go out and your hicket. E nui taku mahi, ngā mahi ni nea kamde horikone ki a ochi noa. Kia mōhio koe.
A nō taku depression ni mua ki taku hare taku te mahi, ko tino homini te tai.
Oh, heck it. Ka mea ti te kōtira nei, he na hea te mutunga mai o te what's next.
Mammy, oh, fire, Nan, you gotta get a knife. Nah, me penny, me penny.
Tau ka mahi, come to nga korari nei. Oh, tino nui nei te, e toko tona ne. Tau ka mahi, tēnā aiehi me tēnā pō, me te ao, e hākukuni nga korari nei, kia pai e hoki mo te raranga nei.
Ah. Ka hoki atu, mi, nā te mea, ko roa te rā, ka mde hori kona ngā mahi nei ki o te tika, ka mori au ki te kāinga, hori kō mui te nā pō, kore o wara wara ki te rā pō, ka noho, ka mahi a ka o te kata, te rā i muri ngā mai, ka hera te ki te marae, te mai te, tatara ki o paingi atu ngā korari ki aia ni, te mai te, nā, finished. Tame me kia, good girl. Tau ka hakaro, good girl me, ai, ni.
Ngani, i tira wā, ko tino pai te hiki o taku wairua. Ngani, taku depression, ko angangi atu ki aia ki te wainera. Koe taku karengaringi ki aia. Mahi nui hau ki te mahi te mahira. Kone hore ko waira ni āwhina mai ia hau. Aroha kia ua no. Ngari i tērā mahi. No muri no mai ano. No muri no mai ano. Ka kite au. Te hua i puta kia hau. I taku oranga. Taku wairua. And ko marama hau. Ko haumei te tahi whakaro, kore nuki o mōhio hea hatera whakaro, engari nā tuku mahinga me te kōrarira, ka orahau. Nā ka, ano, tokotonanga, ka mea me te unga whaia ki a hau. Tiki nā te unga kōrarina rangahe e ki te mahu. Tamate, ne, I don't want one of those. Ko homuna te karikani i kia hau e. I have to work on them, ne. Nate, no, hei ha. Pai anana tako ke te Pākehā. Engari ka heretu ki te marae te tahira. Ka teo ka hakaro kia hau anua. Pai, kia re. Tau haka hihi hoki, ne. Hara tera te ahua. Hara tera tuku āhua, ngari ko ki te hau, i taku hihi haka hihi ki ngā kuia nei. Tau ka noi te ki te papa, te me tō, auntie, aroha mai ki au. Pea nā ku i tā ko mei āhau. Tangahia, nā, me pēnei. Ka tangaunga korari nei, ka akongiau e ia ki te mai te kete. Ka auti taku kete. Ka hari hau. Ko kite i taku wairua ko tino. Oh, ke ko ke here ana ne i taku kaha hari. Ko kite te tahi. Oranga pea moko.
Aina. Bibi kumu kui ko mea tuke. Pai taku a hua.
Oh, ai.
He ara tēnei mea te rongoa Māori. A taua te Māori e tāngata whakapono tātou.
i whakapono tātou, o tātou tūpuna, i whakapono ki ngā atuara, ki ngā atua Māorira. He whakapono tērā, he nui tērā whakapono ki a rātou, he rongoa tērā. Nē? Ka haere rātou ki hea, ka mahi rātou a rātou mahi, hei a timata i wa rātou karakia. Harenga karakia mōhio nei tau o tēnei rā, o te kaitiana. Horeko mōhio ki wera karakia ngari, tōku whakaaro, koia tērā. Ne? He oranga tēraka, ka māuiwi e tahi o rātou, nā ko karakia tia. Kia mōhio koe, te wai, ko te wai ora. Horekau he ponanga o te tangata, pena horekau he wai. Ko rie e ora, a koe i a koe noho maina, a hau e noho atu nei, taku tinana, o tāua tinana, nui atu te wai ki roto. Ko te oranga tira, o tau oranga, ko te waira. Ka pāte koe ma te karakiora, pēra ka anō, ko te karakiora. I tō haka pono, honongia koe ngā me e rua, koe a tira. Ngari harata me mea nā haue, hoi rāno, kei kōa tuno, wetahi o ngā āhuatanga o te oranga, o te rongoa, ni? E imi mai na koe iāhau, he reo ki te hāpū te tahi wā. He hui rongoā i reiraka, i te kauhau e nohona, tauka hakaro. He ara tēnei mā te rongoā Māori, tauka hēri. Tauka titiro, tauka māta, ki te kaumātua te me mahi ane te mahi. Tauka titiro. Titiro tino whakahāwea. Me pēnā te kōrero. Me koroi te koropono, ne, tino hakahāwea. Tauka titiro te, hei, mambo jumbo nohi o tēnā mahi. Ka mea mi te kaumātua nei, here mai, noho mai. Mā te mātu taka here ngāti ki konei ākoe na noho ai, me kōra tū ki ākoe e tino hakahāwe anau ki tēnā āwetanga. He pai ana, here mai. Ihana koe kia māra māti tō kite i te ao, i ho kanohi. E tō ai. Takuhuri taka mēti ki te kōturi tūnei tā iaia. Tuhiana koe wenei te rongo māu e mākuhe i mautanga. Nā me pēnei te akamahi o te rongo ana. Tēnei rā, tēnā rā, mongā rā, ā, nā ka korome ia. Ka tōna te kōtio nei ki te tari, ka mōri mai te wahi pounamu nei. Tāko hoki te kāinga me tāko pounamu, tāko hakaro. Ko te āhau, ko te mahi rāni au te mēne, ko kukanohi e nei. I te raruhau e kukanohi te mēne, a kāpō i āhau, hore kau te mahi kino ki āhau ni. Tāko anō. E rua e tōru rā, hau i inui ei. E ihoa, pena kuia tēnei te mea ki te iako kanohi, a kātungia mai ki ahau. E rua e tōru pō, hau pērātako inui ne. Ka hoki ui te moe, tātātunau ki te parangia ka arahau. Pēnei te mea nei me peihau. I tako moenga, ki haere ke mahi a te mahi rā. Ka mahi au, te ata tuatahi, te tuarua, te tuatoru, te ata tuatoru. He, ko paku paku kata o kukane, ko kore wei ki te. Me? Awe, e iho, he atani mahi ki a tāua. kahere mohi, na te me mohi o ki uku tauera, kahere te tiki, mā kuingi hau, ka muku muku hau ngu kanu I ngā paku paku nei nei, kore uku kanu e puare. Pani pani au taku tauera ki uku kanohi. E hoa, tau ka kite I te marama o te marama. Ni? Te marama o te marama. Iau I noho I wainganu I a Pākehā. Hereu ki te rata, ko kaipire. Ne? Ka hoki mai ki te kāinga. Ka tūtaki ki a rongoa. Ka timatau ki te kai te mahi te rongoa. Tahi mā ue kore we mōhio, engari kua me mōhio hau, I mōhio hau, I korocha mai, ka hereu ki te rapu ki te whāwha heri ngā rongoa rā ni. Ei, engari, ka tai te tahi wā ka wharahau. Ka kaukauhau ki ngā wai Māori nei, me e rātu wai, me e rātu mahi, Ngāri, hore kou I piki mai te ora ki au I taua mene tirāno, ne? Ka hereu ki te rata. Ka kai au te pirera. Tau kai au te pirera tai te tai ārai ni. Ka laru raru ki ahau, ne? Ko hera no ki te rata. Ko homei ano he pire. Ko tā piri piri inia ngā pire nei, ne? Mutatū, ko kore katau mōhi o e. Te aha te aha ne, I te take ngā hua māuiwi kata ko puta ki ahau. Ka taheu ka hakaro ka hore, ka ni tēnei, ka heru, I kaupapa no tāku I heri ahau, ka heri ki te ngā ngā whā wai, wai ngā whā rāne. He rongo ho ki te raka, ori kone ka whā whā te e tāu. Ka heri ki re ki te raka. Ka tāpiri ngia e hau, ngā rongoa, me te ngā whāra. Ka paihau, ki teo te tahi wahine, I stroke nia. Here maua, kauiroa, ka tino ora. Ka te haerere, ka hai te tuhi tuhi. I te erua tau, I muri, ka heart attack hau, ni? I tuku heart attack tanga, tai ka humai a ngā hua pire katoa. Ngā pire mo te blood pressure, ngā pire mo te ahanoa, ngā pire mo te... Muta tu, o kore katoa mohio, ka teo ka heri, ka rongo ngā rata ni e kore roana, e rua. Koro pono te ni nāku kia koe. Ko kore rāwe mohio, ko te a te pire hei homai kia hau ni. Taku ka kārengi rengi, ko hakaaro hau. Ngā rongo e kai ngarai a hau, e whai pai ngāna kia. Hea te take uti, e tahi atu nga māwiwi e pānei kia hau. Ka tau ka mea te, eh, mohi ana koura, I kororaha ana koura, ngā rongo ana. Mea te, ko he kato taku, a kororo ia koura. Kau e mea te ne, you do my bloody head in. Ni, I te take, I te ahua ngā pirera. Tau me tu kaore hei aha. Ka hoki au ki te rapu I taku a kurongoa. Ko ko ringa ringa ko mea me te ratau, you got carpal tunnel, seha te ra kōrero, ko hau mai te rūmā tiki, e rā mea kato, ko kā atu te here me ngā rongoa, ngā māuiui nei, I tuku rapu te rongoa, ni. Haina, me te here me te kōrera te rata kia au, oh, it's your age. Kore wa pai ki te rā whakaro, te rā kōrero I te take, e tamari ki tonu anā hau. Tōku whakaro tēnei. Me ā ta kōrera tū kia koe, ne? Mohina koe I'm 80, ne? Ngari, mea ni anu e tahi, he hono ngā tu ki te 80 ra. Te tero mai koe ki te ring, ngai, koe tera. Koe tena, but he tamari ki tuna nā hau. ほいなんだって待て、これがまひえ落ちいでたけ。これたけてちななんね。なりこねき You know? マナコテコロね。こむつたわね。マナコテコロ。You eat text, you get sharp.